wabula katonda yatonda nze yamumbira goli wadala tolina we wachama oli mulungi tosangika nebuuza kye bali bakukweka boy I like your soft body sembera niye nobody to body bino byadala mbikakasa byenkugamba byadala byadala nkwetaga nze ndaba twesana omulungi yenza kwagala nkwetaga nze ndaba twesana omulungi yenza kwagala oli mulungi tosangika otukula okirako ku mwezi obulungi bwobuleeta ntiisa bawala bangi bakweyunira osana bakanyama bakukume nze wesiri ne bakukuma by I like your soft body sembera niye nobody to body bino byadala mbikakasa byenkugamba byadala byadala nkwetaga nze ndaba twesana omulungi yenza kwagala nkwetaga nze ndaba twesana omulungi yenza kwagala oli omuweka ku nsi gwe ninawo kabite gwe mukwano gwange weka gwe ninawo omulungi I wanna give you love nkukakasa nti tolya jusa never regret regret okuva lwe nakufuna waleta amasanyu gw'omesa ebibowa n'ebinyuma boy I like your soft body sembera niye nobody to body bino byadala mbikakasa byenkugamba byadala byadala nkwetaga twesana nkwetaga nze ndaba twesana omulungi yenza kwagala kwata kwata mabari omukwano nkuyira mukilo kwata 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 mabari